Studio 80 Halaji Malifu. Toyo Studio 80 kede kabaruji amen e fulfulde
kede kabaruji amen e fulfulde midem aljumaare sappo e jiddi lewru juillet hitan 2026 sacrebe to gondum heedaade hejuji amen di lende mangal moddo wakabjon on fumi chalmin am sanne yenno nirgol saraabe kecci kecci kay hun maten sanne do dati amen di nyaloma hande o e hodo fu holiti sariya bangal mudum le lendi le wakabjon on garab e dalat famu el journal amen gal campagne tutugol ledde campagne chapantati dido ba tutugol ledde kayon ka goloji mudum fuddi le lede amen di nogay e joy lewru juillet do jukiti to ele nungu ofa e manga dum tukiti to ele nungu ono tanu nungu o timmo fu saka don sama kabaroji dum jogani on dikete hande bismillah modo be hedaade min pama ko do kha yimbe le jondoniroobe kecce kecce do dati di kayin ko nyande fu wondi beedaade le on do nokku saato bilisatam yoppata yogabe kayin enka yendonirde haade do jennajo be jondondirta di kay holitama wiide sariya ko hadi dum sanne hodo fu saabi yimbe le nyalama hande o kayin enka jetoraki de do jonne fe jennoje fe hudum hudum sariya holiti bangal mudum fa kemen famtar aniko kalifa goita banem do ma jondo fe tan Usman Ali Buji
ewi be hobe yobe do lawidi de jannaji ko isata wide weraf de yankako e wawde nangude hore mudun wo be do golti wide o tagu bondo ana tayki te sanne non ko bonnata gondal hakkunde himbe
mo en nen nis
nyande watere mi ya do lawol won jinu do kam min dum do yennude wobe yobe do lawidi tawene yennude wala fuko nafata sagito to tan nimsita himbe yobe do lawidi yogabe ana kippi sanne ay ana duka do yabotobe wana tagu lobbo ko bori fu yombude sarabe yogabe jaati ayyan jannan yasu suka mubben kanyan du sakito pilito wad hono majjun himbe yogabe ko wadi seda fu kanyan kay dum amata fa janna sarabe wobbe do lawi di himbe ngala munyal dum sabi bini dum di halaji anambaye wadde kutteji yasu sariyana azuzu ibrahim ben mamata ture notake gullandol yenude inna goddo na abmudun sariya mali an hadi dun sariya mali keso le tumbande mudun temetati enoga e jeddi tobere sappo e joyi golti wida yenude kecce kecce hada nenno neddo fu gaddo dun ana wawi uddede kasu hakke hitande yoba du ujinaji debbe e sappo sine bille gol do lawi di boji ana baa imminide iblisaji taygtobe yogabe mejjintini wida dum wawa latade sababu fahimbe jennondira e wi be teddingul bandiraabe mudun yo hunde ko gote meden han tabade no mojjiri
kiti kanko colonel major Kasum Goita arnodo kiddo serviceji kumpintinoji le lede amendi kanyo be haifidano ka golleji mudum sindama alkamsare sappo jeegom lewru juillet tan 2026 nga fade ne kanko docteur Khalilu Dumbiya kanyo wonno secrétaire général palais Kuluba yimbe le kiti tobe kanyo em hedike mo kanko du haya o holiti wiide ko o nyinga bangal mudum li odo kabaru ka o wana ko jabando dum andinde tam wiide du goddo kasem kanyo ka hala goddo kanyo do ana doma nogay e nogay lewru juillet ngarorndo gouvernement leydi amendi kayindu fu yamiri tutukol ledde do woni campagne chapantati e dido ba le lendi e mangal mudum fu fa wawde sakade bonandaji gondi do wadede fewde e laddeji amendi le nyalama hande onom holitiri wede gouvernement leydi le wi ministre ko manido ha walu o do golle kayon ka jukitita o do golle kayon ka hadata e nyalama goto tam o jukitito e le nungu o e mangal mudum fu golleji di kayon ka fuddi noga e joyi lewru juillet ndu le nyalama hande o fa keben famtara anni ko lala jaratoure hebon en do majjum do fetango Usman Ali Buji
sukabe jokkolbe laato leydi yankobe bangal hawalu yalla mali ana beede heccidinde wono sisile imma dara tudugol lede yambere hitande 2026 e wi kanankobe leydi meden di waylitagol wattu sumugol laddeji na tajgol lede ana beede bonude hawalu e gurdan tomantarende yalla elno waydo ministre kuminida hawalu Dumbiya Mariam Tangara holliti waylitugoji kandi wadede han kasen caggal tudugol leggi arandewi nyande noga e jo lewru juillet ndu golleji tudugol lede jokkinan le leydi meden di fu e mangal mudun le ndungu o fu woni ko holliti wiide yalla ko yala dun ana hebe laato ministre kuminido sukabe jokkolbe Abdul Kasim Fomba ana wada noddango e jokkolbe be kany e conseil national de la jeunesse ngal imma daraji le nokkuje de micintinde wiide ngal dewral humini be dun hewbe cinyini dun ana juudi l'école mairie ngaji humini be finatawa e hewbe wobbe kasen dun yalla edun beyde taykede fa gasa le etutade de kaybe do fa ba mu ose fore e
Sijo Tamani mo Fondation Hirondelle do Mali do kany e golli dimbe mudun radioji e teleji Mali Irtel e do faba munya coopération suisse coopération espagnole union européenne gouvernement norvège
o meedi yide do Facebook na do TikTok o bindi yogaji ko li holita ele mudum wiire dun yo ande kesede muinira do woni iya yimbe hobe woni chagal dido bindi fa keben famtare anne ko Draman Maiga hewani en do majum do fetango Usman Yalibudi
leede bembe ande didi alawai wadde ko heewi e majje arande mo inowo o kanyen hore mudun anawai hollitinde wiide natal mungal video mun o nadu hala mun ka waydirama na waylita masab intelligence artificielle dida bel mudun TikTok e Facebook kanyun en jati anamba wiide yogo e ko mo ina sabe kabaruji ngatadi le ande kesede di kabaruji noddirteede meta done anamba hollitinde hono ko mo ina don waydira kake yogaji ya beedan kabaruji kollitoji kanyun en jati ngadi natal ngal video na halaka kanon gatton hakil wana intelligence artificielle fu holit manda jimudon rafitawgol manda ia do TikTok na Facebook wana un ko holta wide neddo kanyam hore mudon wadi ko yidi
sakrab do min kaddata e kabaruji amen kiki hande min jotom san hedade min